yele Afrika ulingali yako Sifunu fima kaya shabule Yawalala majifu etu Tina sitembewe na mshaye Sitembewe driver Yeah.